shida ilikuwa ukinipatia, paka najuta mimi kwenye nyumba, mbona sina ra. Kwani likupenda lakini wewe ukutosheka, ukamua kwenda kinyume ya letu, ya letu penzi ma. Moyo wangu kaumiza kwa sana ma, na dharau ulizo nionyesha ma. Moyo wangu kaumiza kwa sana ma, na dharau ulizo nionyesha. Ndo mana siwezi sema lo,
siwezi baby,
mana ulivo nitenda tosha. Siwezi sema lo, siwezi sema
love you,
baby, and
our love was so strong.
Them days we were together,
na milikupenda,
sikutaka kukuchezea. Lakini wewe, ukajiona bingwa wa mapenzi. Mimi hapa, ukaniona sifai, tena mpuzi. Doing that to me, baby, because you knew I loved you. And now you're crying, yeah, in front of me, baby, with apology. You can't be mine, nimesema, baby, siwezi.
You can't be mine, nimesema, baby, siwezi.
Siwezi sema lo,
siwezi.
Mana ulivo nitenda tosha. Siwezi sema lo.
Say it. Dream Nation.